shemeji, ay shemeji. Kama unacheza, cheza pembeni, ukija mbele unaona kumwagia. Ay baby,
baby way.
Ay baby way. Kama unafika sita mapema, ukichelewa takumwagia.
Raya bata masesi, raya tungi ulewe. Raya mziki uchezi, na usicheze mwenyewe. Nahitaji kuwa happy, party after party. Usinishike mashati, pesa sikupi, nenda polisi.
Jamani pombe
tena kunywa lakini hainishi.
Kama unafika, sita mapema, ukichelewa,
takumwagia.
Jamani pombe
tena kunywa lakini hai.